lento yonke sono yebo akusona into ezwakala ngokudumile kulezi insuku kodwa khona manjalo mna nawe siyazi ukuthi uma senza into wrong inemphumela ishiya ukuba bemlonyeni wakho angikubengelele ngiphinde ngwamukele futhi engosini efresh ngingusibolo Pitty Ngema ungumlomo ka Bennett Diamond we Christian Works yebo isono sinemphumela noma ngabe sihana kangakanani isilingeso lekuso phambilini asikwazi ukukhuluma ngephasika singakhulumanga ngesono sethu ngoba isona zathu kanye uJesu ophinda abizwa ukuthi iyundlu kaNkulunkulu elisusa izono zezwe wafa kuleso siphambano ukukhokhela inani lobulungiswa elifunwa nguNkulunkulu ngezono zethu kulezi insuku besike sakhuluma kabanzi ngokunotha koPaul isidlo sephasika ngoba ngesikhathi uNkulunkulu ekhula abantu bakhe ebugqilini eGibhithe kuyinkulungwane zeminyaka andukuba uJesu abethelwe wabayala ukuba babulala iwundlu qede bapende igazi lalo ezicabheni zabo ukuze ingelosi yokufa kwinhlupheko yeshumi yokugcina phezu kweGibhithe yedlule phezu kwezindlu zabo bavikelwe yilona baphinde futhi bayala ukulidla nemfine babayo nesinkwe esingenamvubela andukuba baphunywe kwelikaFaro ngakusasa sebehujwa yibutho likaFaro elikhulu Exodus 12 verse 8 Baza kidla inyama ngalobo busuku yosiwe ngomlilo. Baya kuyidla kanye nesinkwe esingenamvubelo nemfine babayo. Imfine babayo. Kungani? Yebo. Kulupha olunothile kakhulu olwalungeke lilahleke kulawo ma-Israyeli. Ngoba umuzwa wokuba isigqila wabe ungobabayo ngokwesihluku esihlasimulisayo. Futhi kuyisikhumbuzo nakimi nawe ukuthi ukubaba kwesono sethu akuyona nezi into esingafuna ukubuyela siyophila kuyona. Ingakho uJesu weza iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. UJesu wasifela sihlobo sami ukuze asifake ekuphileni okushaceke. Ilo kanyezwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Sithinte kunombolo yethu ethi 067 706 0077. Angicela ukuphindela 067 706 0077.